dedicate this song to Wasewa Garissa University attack, Kapedo massacre, Westgate attack, na zinginezo jo.
Swag City Donge.
Nani huyo anamada vijana wakati innocent souls bado zimelala. Hii ni blanda highest form ya unyama. Hutu imelala, wasichana wana try to get higher learning. Wengine huku bado wana vipaji but what does he use? Tuna need serikali ashindwe shetani kwa wale wame lose. Watoi mabro mabuda na masiste poleni sana. Ni two system sikuizi mezorota wabunge kungorota. Siata mulicheki Kapedo massacre venye mafamilia zilipata ma heart attack. Wapi upendo bado na bridge moja. Hatuna lengo tuna cry jio salama. So God bless the dead we pray amen.
You are stronger than you know. You are more than the fault you own. You are stronger than you realize. When you fall down pick you up, turn around. Today's your chance to change this world for the better. Cause we're all in this together. We're all in this together. We walk this road, we walk this road together.
Wapa knowledge hata kama siku mada college. Chekini habari kila siku ni war. Mazeti afakari wetu jaso. Hatutaki kuwasikia man mkibonga. You had the last year bado tulikongwa. Hata kisa cha Westgate. What a great head, rest in peace to my teacher. Walio madu wa Mandera first election Kibera. Mimi bado ni Mkenya. Mkizidi kutotenda nitawakumbusha kama mteja. Tunapigwa na militia kila siku tunalia. Uchumi inatisha mbota yako wangalia. Nadhani ni high time kubadili ju prime time. Imefika ni daiga wanayopigania haki. Haki ya wanyonge kuna nuru gizani. Ndugu yangu usikonde. Light a candle for the dead.
You are stronger than you know. You are more than the fault you own. You are stronger than you realize. When you fall down pick you up, turn around. Today's your chance to change this world for the better. Cause we're all in this together. We're all in this together. We walk this road, we walk this road together. You are strong.
Matheus sob, utawajia tu God. Dunia ina shida mob. Ndo kwa mana nina imba. Bado tunapigana kuhusu vitu nonsense. Nani ana pesa na squeeze my blog. Zinaandika juu ya marasa. Ma editor warudishwe kwa darasa. Wanze kuandika kuhusu vitu zinamata. Kuzi tulishapata madaraka. Akili yangu iko huru, lakini media imeifunga. Kama presenter wa true. Maze baraka.